Want it. Voice of an upcomer. Kid the East. Eastern boys. On
Bilina my limits. Osa jumpa niya papi upelela. Osa ngena bad buka ona na kusekela. Baunlali mamnala ona we utele. Lachi bile shikutali osa leta pa masebela. Don't cross that line. Bamdala. Don't cross that line. Kuno siku tuntu bwezi. Don't cross that line. Elo sindi ni Aisha. Don't cross that line.
All the fake rappers bafuno nkala mi. Ndiye cheni maendera na pumula kukuji. Kuchiboria na nkalako high ni dizi. Tidiza na lagduwe nene chunde malaziri. He said shop mabine tipanga daily. Nidi na backup kulibekembo anga daily. Leni sobele la mukapito city na connection. Nisi siku cha wama na kanyama ndiye station. Nikudula gigo ni nkale na two spirits. Ninamenda ko umozi nili na one spirit. Nifuna ni nkaleko monga seven spirits. Olo kupita pukunkala na ten spirits. Nina miuza kale ndi sema yo so titanuka. Nina pita kale so kwa sala che kutiaoka. Mumavuto na choka mondi wewe usauka. Nisebenza na leja ndi weweka upala uka.
Nina malimit. Osa jumpa niya pape upelela. Osa ngena bad uka ona na kusekela. Baunlali mamdala ona we utele. Lachi bile shikutiali osa leta pa masebela. Don't cross that line. Bamdala. Don't cross that line. Kuno siku tuntu bwezi. Don't cross that line. Kuno siku de Aisha. Don't cross that line. Behave.
Sini mapezeka na makembo. Ufudika kusabala levo. Sunga kwane ni kuchosa mpepo. Siba masobile la kudepo. Bani ita sparks mutiaoni. Noti tuano tungono batido sakatiaoni. Tili business minded. Ninga kuchose kuchalo uka yamba chibeleshi na kidia. Siva makrosa ijalaini. Bama luza menonga no timing. Boundary. Uza siva nyika po palast uka krusa boundary. Bani ita Renford kalaba. Nili big bonga misomali pa musalaba. Nili nazambili cause I work very hard. That's why pa weekend sili shota makonyaki.
Nili na malimits. Osa jumpa niya pape upelela. Osa ngena bad uka ona na kusekela. Baunlali mamdala ona we utele. Lachipile shikutiali osa leta pa masebela. Don't cross that line. Bamdala. Don't cross that line. Kuno siku tuntu bwezi. Don't cross that line. Elo sindi ni Aisha. Don't cross that line. Behave.
Manchichi seki man boss machai. Boy OG. Team Hassan. Wams case. One deep was. Zed Piri. Vic Maru. Kida JR. 5 stars. Royo Raizo. Young Chitty. Yo Fleck. Kesi boy.